still kids, baby.
Nasiweza kweli ndani ya kichwa changu, nikisema sokejeli mbele ya Mungu wangu, kwa sababu umeshasumwa sako pande wangu, anitoka nikidumu la somziki wangu, napojitahidi kufanya kiupande wangu, hasa wengine shanikana kuni ndugu zangu, nikicheka wanacheka e Mungu wangu, kama maisha ni karata jokara kwangu, hata mkianguka sepa kondoka kwangu, eti kisa sina pesa kivyangu vyangu, na mawazo mixa pressure kwa kichwa changu, sina nyumba wala pesa e Mungu wangu, nafanya mziki najiendesha kivyangu vyangu, huwa silali mina kesha kupande wangu, ili nipate japo pesa ya mziki wangu, nifanye shoza bila pressure nifanye vyangu.
Haya maisha na kesha ni full dose, mwene tabu hana pesa ni full dose, tena mimi dona kesha ni full dose, yani nana 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 ni full dose.
Mesha ngumi ya natuanga
full dose, full dose, full dose.
Mesha kisu ya nakata
full dose, full dose, full dose.
Mara madogo na ringa, mara madogo mepinda, Meet now, Jean.
Nafanya yangu sina shida, hey. Staki kula dish, staki mziki dish, yani papa nyuma gioka wanajesh, natoka mbea mjesh, mina uza siko pesh, nikipita kila mtana, sikia this is your fresh, yapo sina cash, na ya maisha ndo na stress, nafanya yangu bless, nikifanya ngumu bless, atakwa yulele ni jua kini kanda bonda flesh, mademu wakizingua kisa pay mbona fresh, lafiki ya kinependa kiwa star mbona fresh, nikinyuma big nara mbona fresh, nimezaliwa mbea nipoda mbona fresh.
Ito ni kwangu tendare, ukipita ukosi makopo, ukipita na madare, hata kimara na gongora mboto.
Haya maisha na testa ni full dose, mwene tabu hana pesa ni full dose, sena mimi dona kesha ni full dose, yani nana 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 ni full dose.
Mesha gumi ya natuanga
full dose, full dose, full dose.
Mesha kisu ya nakata
full dose, full dose.
Gunyani Taino, Hip Man's in the building, Ibra Chanzo, Estukizi.
Haya maisha na testa ni full dose, mwene tabu hana pesa ni full dose, sera mimi dona kesha ni full dose, yani nana 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 ni full dose.
Mesha gumi ya natuanga
full dose, full dose, full dose.
Mesha kisu ya nakata
full dose.